Beatmasters DJs.
In the mix. In the mix.
Skinner.
Mali, magari, majumba, zaki fahari. Dibai bose, siki skin down fast na mengine utaongezewa. Nimekota niko chini, nikatumiwa fair na lunch na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo, ndizo vitu mina fuliza. Sika wahida ni miujiza, za jiza zimeshinda za giza. You pray for your big cup with someone, someone up to one day akule pizza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad. Weka energy, yep, yep. Zima, any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima, moto wa uchawi, cause this one here, haka divo anagwaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa.
Me love you dearly. That's why me take it lightly. You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devil's jail. Ukazivunja izo devil's chain. Frago, ukateka away my pain. You are great, let your name be praised. So kichekine kid dance near me ni pa chance. Na kanipa fast, do me na give thanks. Kichekine kid dance near me ni pa chance. Na kanipa fast, do me na give thanks.
like you for a really long time. Women impressed, like I can you run, besa besa, uta have a good time.
This miss in a interest, naomba unipish, nisipoteze your time. With respect, na inda zangu kesha, na nimechelewa sina.
Skinner
Ringo, I promise I'm single. Tunde tuka pop champagne, girl, you kitaka zivo. Usidanga nyo na kimo, besa zangu long kama train.
Sina haja na limo, dunia ini mapito. Nafuata wangu wito, sina maringo. I'm simple, mina mungu wangu full to
master. He's a church girl,
he's a bad boy.
She's a church girl,
he's a playboy too.
She's a church girl,
he's a bad boy.
She's a church girl,
he's a playboy too.
Church girl,
bad boy.
Church girl,
bad boy.
Church girl,
bad boy.
He's
a Skinner.
Done. Nimekuwa kama cheesy, thinking a lot about you. Neza kuita fund. Ile tu umenishika girl, umenikwachu.
Kaka, kwangu ni kama unafanya uvubu kwa nchi kavu. Nimeokoka, mwili wangu ni hekalu. Neza kuwaombea tu.
Mambo ya maombi weka kando. Nini unataka nipe mfano?
Sioni kama unaweza kunihandle. Manake wokovu ndio mwanzo.
Haya basi tufanye mipango. Twende date tunieleze mambo.
Kwanza kiburi utaweka kando. Niposa tuanze mipango.
Basi tupatane Friday.
Kesha iko Friday.
Okay, let's make it Saturday.
Baby study huwa that day.
Fire. What about fire on a Sunday?
No, Jumapili huwa church day.
Ah, basi lini tupatane.
Pengine uje nami kanisani.
Oh, she's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
Planet Skinner.
Yesu kwa muta, msiulize yati nini ya meva. Sivo na manisha majama, wachani washo majama. Mnajua mama Shiro, ule mama mboga, ameacha masengenyo, zame ukoka.
Na, Skinner.
Na ule mkura, alikuwa na tunyunga kwa kuna. Yeah, amekuwa pasta, na umba magonjwa ya puna. Ila na ule mlebi, ule kila siku kwa keni kisi. Yeah, sahamu wezi, anadunga na pasho na chezi. Uya nimecheki, Yesu mutani. Uya nimecheki, Yesu mutani. Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta.
Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali.
Skinner.
Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi.
Baba naomba nipatie fire, niweze kumban, the devil's a liar. Cheki kumbana nitupisha rada, ameniweka shimo joni tupie lada. Na hisi kiu nipatie waba, dasani ya dunia haitoshi kumada. Na biashara joni blanda, nastaki choma shida na nakada. Tena naomba cheki ona, nguo zangu tena nisipai kikomba. Ataka ndaye ningeomba ni wai, nisipotwa nikiimba eti boro hai. Yeye ni wangu siko solo, yeye ni wangu siko solo. Nipe baraka niwe bola, kama Solomon niwewe mwenye dola. Nikikomba unaleta, nikikosona nisame. Weni Mungu wa neema, weni God, weni 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 ba. Nikiomba unaleta, nikikosona nisame. Weni Mungu wa neema, weni God, weni 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 ba.
sama check it
Skinner
alafu abuda check it alafu abuju buju 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 abuju
I don't wanna miss heaven
you sit up what you sama check it
sana mitindo ya nywele
kuruka usiseme
viwanja vipya ninakaribishwa
kura kura sasa insta na kesha
nikitafute na tena mabaya
nikisiki
yanapata nataka na litafute na tena alipa
wala silipa
nikikopa na bebe wala siona gisoni fungu la kumi kwangu hiyo ni story asubili juma
Skinner
unajua sina imani japo ninaitikia amina Nasubiri ya gau kitenda kwanza Tio nikubali Kama Yesu najua Na idadi ya vitabu najua Na yalipo makanisa najua Ila kuhuduria na shindwa Oh kwa ibada na sinzia Sijui mududu kaingia Ila nikio nabia Nasikia kuchangamka Oh kwa ibada na sinzia Sijui mududu kaingia Ila nikio nabia Sikia kuchangamka
kama pasta you're killing them smalls all right
nimeweka rasta, fika neno na shukisha kama paste. Kijana nimeweka rasta, na neno na shukisha kama paste. Kijana nimeweka rasta, fika neno na shukisha kama paste. Na vile roa meni chaza, sasa kata dunzi kama dizi. Nastaki stories za anasa, maji ya uzima siyo tasa. Juvile roa meni chaza, saka saka nzi kanzi kama dansa.
Skinner
Damu ya Yesu ma protection, kunate kama cable ma connection. Na kila time ni kiku mention, mapepo zina shikwa na kwa na.
Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki meni munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki meni. Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki meni munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki meni.
Skinner
Kila siku Yesu kwanza, mipango yangu nikipanga. Hata kabla tuja anza, yendo namba uno, Yesu namba uno. Namba uno, uo, uo, uo. Namba uno, namba uno. Yendo namba moko, mikono juma ndo kile mamoko. Ni Yesu tu, sinimeshinda loto. Sifu namba stuka za machuna za kiloko. Anuka chini na kastairo, vakoza Yesu ziende vairo. And be my TSC, I know. You make me sing, ta-da-da-da-da-da. Anguka chini na kastairo, vakoza Yesu ziende vairo. And be my TSC, I know. You make me sing, ta-da-da-da-da-da.
Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki meni munono.
Skinner
Ayaya wololo, nimekula neno cheki meni munono. Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki meni munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki meni munono.
Kila siku Yesu kwanza.
Saula lenjani utoshane na wana. Hey, wanakuita danda class the only max. Uneza get ni stretch mabu ubu usititi. Chuta chuta fit. Hai, na huna bleach. Na labda weni da kita. Na a thousand and thousand and thousands of watu tumi kwa nozako wame hit. Weni akide, design zako, masonko, Chris Kirubi, wanazifit. Strike kona unliving ukifunga bao. Uki hustle wana leta madara. Sina do niko gifted purposely. That's why I'm second name when niko down.
Skinner.
Inatali. talent enye nikiruka stage. Wagonjo na tena na wheelchair. When I get down low. Chini kwa chini, chini kwa chini. Chini kwa chini, chini, chini kwa chini. Isi gift ni power. Ina touch lives kila time. Mabaraka zina come down low. Chini kwa chini, chini kwa chini. Nairobi na saka works na mazemi sijuani. Sahini kuinda na certificates chuani. Exos as it makes sense kama niko qualified na ambiwa. Yani Mungu juu mimi misi nado. Yani Mungu juu nimetoka ghetto. Juu sina suti siko presentable juu. Hauna mgu wanakuita disable DJ. Na anytime una tiki 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 unaokoka watu so. We ni comedian ukishika mic. Hizo dakika mbili shida zangu zinago. Ulisema ni trust in no man. Maryland na Samson man nipe wisdom. Tiki Solomon man pedi yangu ibaki down. Hile niko dance floor tuko down low. Chini kwa chini chini kwa chini. Chini chini kwa chini chini kwa chini tuko chini. Chini kwa chini chini kwa 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 chini.
Kutaka huka suri na ka melody. Ka title kali kona irony. Waka mafuta ndoge uze melanin. Niyo tips wenzangu wana nipami, nipami. Candle kabla ya kutoa hii. Lenga content wapambe zaidi. Ndokwa playlist ya DJ uweze fit. Indio siri ya kuchenga
Skinner.
Choka, usikiza wengine nimechoka. Na sasa nitafoka. Inacho hisi vile kitatoka. Nimechoka, usikiza wengine nimechoka. Kwa uimbo nitafoka. Ninacho hisi vile kita toka, toka, toka. Ama anzo mishana na masuperstar. Ujenge kiki amu sakiwa rembo wakusta. Amu semu shampashika mimba dem superstar. Amu semu shamnyanganya hop kidwa ke malaika. Semu zaka jina kalibe psycho hakaliba. Lemaz wakanita kwa nyimbo kisha wakalipa. Sema nyimbo zake David wenda mindon mendika. Sema katia mina garden angel mindo mkalibas. Si kiki za hongo mimi sitaki. Eriko sani huku chini tu mimi nibaki. Ani kubali mola dunia nimi nijishtaki. Bora siku ya mwisho mbinguni watani lock. Saka maneja bongo lenga bronze. Gilishe ma controversy unone. Hawa wasani watu si wote. Tafuda Mr. Sid mshoza konje. Na pia huyu moji shok shok shok. Baba umrushe matusi shok shok shok. Kada pia bahati to to wa. Mama useme ligeja kato dos kwa ba. Marufu kamwe miso jipa. Ninema nina kile kwa jimula linipa. Ata kama mista ja kutoka kamwe sto yuta. Manaki msalaba ni deni langwa shali.
Fire, fire.
Nikazani ongeze na bidi witu wangu. Shoot satan kabile jabidi. Kipaji changu unisha mkabidi na ishi kumsafu Jehova kwa ukamili. But kama mziki unoyumbe. Kama unafanya ndo vimbe. Kama unafanya mziki ndo hit content inungi. Kama unajitanga mjumbe. Kaba skini no chungi. Kama unatube panga si ujinga kama mbungu. Mbali na miju pensi minta kuchomea. Jenge na miju woko vuski mefjezea. Mziki ujekimu utasema sika kuchochea. Tukukea na bada enta kombea. Sieti ni nabifa manasema mindo holia. Nasikiza ngachibu reva nijua mekobea. Sina wivu najua mida na mungosea. Ni uwecha kukip na kipi wendo utachorea.
Rafiki plastic wakae mine na kiondo. Mine mchuzi, domana hii ni kionjo. Nina utoto, nafa kupele kwa chanjo. Daktari kwa Michael Spit wanasema sonjo. Koko streets na hizo hills na hips bonoko. Kawendo unasanya tenjo unapeleka soko. Form form tu, na unapora momokoro. Leo leo ni mangi mangroto. Ningo kwa msupa sana jo watana na ndom. Hizo tap tap, inachoma lenga yo form. Hizo kombe. Anajo wachana na chrome. Kila Friday we're getting a text. Hizo denje.
Skinner.
Life ni short ni tafti elongi Gikomba. Nyumba vya habari na uliza nani hukosha kasi Yesu. Siko studio misi wa MB. Tafta BB. Kablo tafta nena baby. Welcome to the 21st century. Temo toto nazaliwa. Wanaitua daddy. Wazewa meritende. Wanaitua baby madare. Wanajitetea. Sisi ndio crazy. Check it. Super chupa juzi umetoka matu. Nani alikuwa na shapiza ulipenda githeri tu. All expense paid Uber suddenly juma tatu. Umebleach nilisiki ukisema umetoka maju. Bado goda na kupenda aja kasirika. Ako place tu binguni ya na hope utabadilika. Kwa unapea donda thao na unangoja change pair. Mungu hiyo rangi ya thao atakuchange. Kweni nguko msupa sana jo achana na ndom. Hizo tap tap zinachoma lenga your form. Hizo kombe kila Friday we getting it text.
Hey, big up 23 ile mtami
Skinner
na hii nyingine jo na hii nyingine jo. Hey, hey, washaweka bounty eh ju flow killer eh imeonga hey washaweka bounty eh hey washaweka bounty eh ju flow killer imeoga na kiopina nina mazai kwa kodiza jopina na vile niko ndani mzee am washaweka bounty ju flow killer imeoga na kiopina nina mazai kwa kodiza jopina na vile niko ndani mzee am so ina si take shots na bareda take takes about basic on spot ada ada bring the house down I'm a tremor na na ya ya flema na rasha moto mo na shikata wazae na mamokoro so na Jesus na songa I still roga roga shetani na mbaki sogo eh
Skinner
don't whine na bambi kichu mungu ana meja na maina na feel ni kinda I'm in refine I'm fine mokori ni jeso imebaki na saika sishiki kijo sishiki kijo I'm in refine I'm fine kosu kenta mina cry sweet aita sishiki kijo na siti shikijo I'm in it fucking I'm fine but to get that been a Christ to die ta iko nini sina tabu siko steam manyanu mziki mekoma iko fit with your babu fishers of men kwa hizi streets minyo nyavu alright hit ndio sababu I got the juice in my dabu hey, magic kwa mi majabu amefura utadhani taxin mashavu hey, nina mwamba si ababu shaito sim feel kalamu washed by his blood damu kauna ni feel usishushe yo hamu na don't whine wabambiki vile mungu ana meja na maina na feel ni kinda I'm in refine I'm fine mkori ni jeso ime baki sishiki kijo sishiki kijo I'm in refine I'm fine cause you can't tap me na cry sweet aita sishiki kijo na siti shikijo I'm in refine I'm fine but you can't tap me na cry sweet aita